Adan kettini sigilaji studio kalangu eden gondi yamde joy mintaji sappo jowon ko victory kibaru juman e fulfilde commune Omar Hamma janganta ande ni ko e kibaruji meden haltana do gineji bondi kebanodi latidi hande woni ko wula nanni walde nati chaka durobe remobe der commune Dangulbi region Mamaradi yewtere meɗen pindino hande haltanana do dewtere windande inditirande mettorgal ɓiɓɓe baali ko wiite ɗo nde la colère des agneaux kaƴƴundi woni ko kantirten kibaruji e fulfulde kori jam hirtemo yerno kalirannomi o e nder koye kibaruji meɗen funnage wurtorde gallure ñamey hande subaka woni ko tonuji ɗiɗi e feccere guineji bonɗi yaha to en dan wula soɗon miccito duni ɗi guineji nanga kena nder banguere gallure neyji meɗen Niger ɗo endan latinde ɗum woni hokkoɓe habaruji noddama kolla yeso ministre kawjiɗo nder reedu leydi ɗum ko sabini ɗo enda biyeteɗo Samna Saibu porkirer leydi hande ni o haali ko sabi ko waɗi ɗi guineji mbula to bandiraɓe amin ɓe labari.
On a procédé ce matin à l'extraction.
Subaka o ni min burti min buloy tabo bonkaka cede makka wada milliardoji tati cede sefa min bulika ga ika waddana himbe sadormaji sanne misali rafike joron hakkilu fukkingo der leydi ika nyawna himbe du ongi turki gonkino wurto on nani du lumgol tabaka min burtake min bulika fadde nyalane ittane ganduru didde jarul e lumako makka kanka fu e bode bonde hano laso e jiegom lewrudu miden jettadu sogeji leydi wombe no duru wiide nannul are bonɗe ɗe jonka e cuuɗi kiite ni keɗa gaɗa golle mumen sikka wala du ko mosola
heɓo
nayo woni ko mayi nder maɓɓe no tawuda ɗo enda debbo nayejo goto ɗum woni Dima walde wande altine bittiɗo le wuro tawango nder commune Dangulbi département mo Dakoro région mo Maradi yerunino maire o commune wiri o wi filla ko sabi ɗum kam woni filla dona ndonigu ndonigu ko tawi ɗum woni suudu sariya ndu Maradi yehino taƴino ɗum caggal nde taƴa nden woni ko o bononda waɗi Raylatu Soumana noddi Saydou Dan Ayi maire mo commune on nani ko wi
wakkati min jehuno minen e gouverneur min tawi ɓalli mayɓe ɓen ɗiɗo ɓen fuu no piɗa barano goto du koyngal mum hela fiya famayi nden wula jagore mum kaden debbo gon tawa nder suudu ɓandu mum wula illa ñande habdo gon waɗi min gatti zandar maɓe sogeji doma himɓe ɓen warɓe fii himɓe ɓen du doggi dilli goto tawaɗo nder sire zongo pottuɗo ko habdo gonno waɗa wi'i ko himɓe ɓen gaɗan keme tato nder ci'e piliɗe madawa ɗen ɓe jehi ɓe cuuɗoyi min gatti ɓe tefe amma hoyaɓe fuu ɓe giite ngam no woodi natuɓe leydi Nigeria.
Nanni rafi potal hakkunde duroɓe e remoɓe no e ɓeydaki ley leydi Niger Allah e battitol bakaji tawaɗo e nokkuje ittanaɗe gan durgol ɗen dow remoɓe no ɗon nata nder mum yerno Tijjani Alou hoorejo golleji mo kawrital pelle duroɓe wiri bandimin Alamin Wachar wakkati yewtidinno e makko.
Hande nde neɗɗo yehi nder leydi Maradi hiyan ko duroɓe e remoɓe hewɓe no tawda saɗormaji caka mumɓen misali nder leydi Dakoro remoɓe bani ko no tawda dabbaji giɗa gi'a duroɓe nder nokkuje mumɓen ko ɓuri hewde du wakkati duroɓe ɓen gonno ñakku e giɗe am battitol bakaje du ni woni no wadda ɗum ngam handen durduɗo bermo gala fuu ko daba ñama ladde gada beji ni woodi to dabba warta dura ton du gadde foore jaɓata dan no woodi nokkuje domaɗe
soɗo miccito ni ƴuwonde ndiyam arande tuɓude ɗo enda nder région mo ñamey ɗum woni remoɓe jehi awoyi nden dow warde jo ndiyam toɓay hunde non ko laati ɓe remoɓe ɗum hulƴiniɓe sanne hande subana woni gongo Mamman Dantani o yehi to sarusi mawɗo kawjiɗo filla etto ndiyel e kenduli ton o yewtide biyeteɗo madame Aminu Nafisa nani ko haali nder maccu
baka mboɗeki ndungu fuu wala si en ƴeewi no woodi wakkati puɗɗan ndungu kanye timmode mudum wakati na anda wakati yidin kanye kaydi bayiltako jonnon no way tawe dun jengi dum dun sakita kesame hokker ko no wala dum enda hunno ko lati min kalil min bi hun hokkere di ngadan sanne do enda nyeme e ko batti dum kano woni ko heewi e der gure jaade leedi men Niger fu non keba toboji lobbi sanne lati du hono kede non yidiri fu hande de enda ni remobe be kana kulan dungu ngu sabu e ngu wara warde do enda nyeme du kondan Allah jabi le nyalal ngaroy de endan diele toban ko wodi sanne dun don du kondan nafan
pluie faible à modérée sur la région de Niamey.
Nani horejo fedde mande do balla gaji dum woni ko fedde leede duniyaare wiitende tonda oni do filla feroybe Filippo Grandi o jami alarba bittido yaade leede Europe dum woni jawna do filla dum woni laabi ko jaadi far leede tonibe feroybe bittidi to latide leede den no jeppina dum kanko ni biyetedo Filippo Grandi o wi o foddi no hulkina ma sanne do di laabi ko jaadi sabu di don tawa elene balla don do hunde non ko lati dum woni fedde hawjinde filla habar to enda leydi France wurtini ken alkamisare noni joni ni dum wadi ko atta bien lebbi jeego ni ko atta nimbe keme dido woni ko wittori der leydi Niger yaade ton e ko watta du ko bien nimbe ujinere e keme dido no tawa to enda der leydi Libye oni biyetedo Filippo Grandi o wari der leydi Niger dum woni atalata bitido to juri far lebi ko wartidi nimbe feroybe hewbe lati men tawa to enda e paddunde Mbiani ano kovite donda Lady Niger kwata nimpe feroiba ujinaji keme tato Belete fereje kantawa ndermu hande nujodi gamala e filade potal Nderbe limpe feroiba dunu wata kwata nimpe ujinaji hemre e chapante nje tato Bipe Lady Niger kotawa ndermu Dun wani ano misali kwa to enda difa warande Lady Tilaberi be nimpe munu dei be nimbe le dume be tawra farngurnda mabbe bandi min jallo Maryama Kenda yewtidi e mabbe kambe tawabe der nokkure jipporde be nimbe feroybe
wala do gaz kili odo woni horejo fedde hawjinde filla ko darto feroybe leydi mali ngari jodi der huber nyemey o motabaadu konnan do elintudi nade 16 de kram makko dido be makko njoyom kambe be gona ujina njoyom e hembre e 10 e njoyom jodi be der gallude nyemey do enda e der community di fu ebe golla golleji seda seda ko to tabe kebi ngurna mabbe
la plupart des réfugiés
dudal feroybe be fu le tendeje e ciuro tawa do wodi pelle gadda na min balla misali de min kebi kogol to nyibaka to jomingol hukimin lawol wodade sey fedde HE walliramin ko nyibata CHR du no soda namin safare ide yobana cukabe amin du janga
nos ordonnance
dal bar jabinde en horejo committee duniyaar kaw jido filla ferebe leede mudun en bitedo Filippo Grandi o haali do filla ko darto do gobe ko nuji leede mu en jajjodo leede godde gonno beedo hitande funom o wi hunde fu waawata wadde fa mojjan sewana tokke do lawol jagnal politique ko nyifoto ko nuji din endam
pour retourner à la journée mondiale
kenga min bindi min kolli duniyaaru fu dimma mabbe ferobe leede mu en dalila konuji naga sadormaji dalila halude nyimoji ko e mabbe der dubi jobittidi di be gadan ko watta milyoji la soytati e jetat e ko deki dundu gan konuji be yidake musala du wala no hebo
de guerre moins de solutions
wala do gaz kili oni o holli wide ke wakkati mo kalto endan he mabbe fu dilli der wul nyame do endan gam batte ngurna na endan don satna dum be salle
Nani mbi enkenga ni wani kubatu kwa kitol gineji goli tirde wat ato golirde fedde e kapsa hende Niger do enda deri nyamei. Dumdo niti gineji njana kokoa do enda dungwani anusogeji kawjit inde nagunder lady dungwani kombite mpolisiji kampe zandar majino ni. Dumdo di goli tirde gandurwi digol watu gol dungwani talki mane mbi engato talki penpeneji nani. Asumana shina ye itungu batu nofoti wakati nwani.
Tagal ko be jangina no golle mabbe de kanu yara woni ko be kokka hono kulle den enda commissaire de police Ousmane Tankari goto e natube jandande enda nani ko wi
on a un ordinateur
miden godi ordinateur mu dandorgal mangal are ko beida na ko buita sembe courant ko wurtinta nate e are ko tayku passeport uji dar taytaki ki dum wawi fero dirde passeport gogañu e mu hana
horejo e cap sahel do enda Niger biyetedo Frank Van der Morin o holli wiide ke goltirde ko kadde enda nafan san har filla ko darto denagu bibbe leydi Niger fu
ce bénéfice
Are gaddaɗe ɗe moƴƴe mawɗe noon ngam yimɓe leydi, ngam iɗe ballira sanne dow laabi denaku yimɓe e are mu'en. Iɗe balla du dow laabi durwididde e bomɓe e faddade ummotoɓe leyɗe mu'en no paa leyɗe tubakoɓe. Sigila o illa hitande duuɓi 2015 o singa. Jom en andal e ñeñal gadda ƴewtine no waɗe ko o singire no woɗiri, ɗum du nder balla walliroɓe leyɗe.
Caggal ko jande waɗi fa timmi, kamɓe noga e jeerto jannginaɓe nan neɗɗo maɓɓe fuu hokkama ɗerol keptol. Kamɓe duɓe ɓe jaaɓe kollowa bandiraɓe maɓɓe hawji fillo ndenagu e nder reedu leydi ndi en nan.
Latol balni ko leyɗe dunuwaare no woni to e nda e hoorumen to e nda leydi Rusi. Leydi Nigeria no tawale pelle leyɗe Afrika jaaɗe to ngol latol bal gongol no to e nda Rusi ko duuɓi 2018. Hande woni ñalande maɓɓe ɗiɗaɓere, mane mbiya laabi maɓɓe ɗiɗaɓere e piiɗe bal. Ɓe jamɓe potto to e nda ɓe leydi Island. Soumana Amadou ye yewtidoyɗo e nda e hoorejo ɓiɓɓe leydi Nigeria tawaɓe jonde ley Niger, goto biyeteɗo Chief Michael Upuma nani ko wi.
Nageni coach namo yatay ya
mi yi ekiton amin o endan fonditi latobe balben endan fa wodi buray dido na tata mabbe wowno be yaade latol bal coupe duniya ndu endan be anda dum de ba ko non wadi joni okay dum fonte ke sanne sabu mi yi so be gon ekito risito enda ekitago mabbe ngol don wooda wodi be pami de sanne no dum yarto jonka hakkuda me island okay a sika fola menen ni hawoytobe min keban din na tata buran gote kaya ko wadi fu ko buri welde kan du fufu e majjuni woni nyanden ko Nigeria jalande endan keddi leydi Niger fu himbe fu berde mun en metti ne non holla wiide ke bibbe leydi Niger no jidi Niger sana illa dum fuddi fu mi on banni non bitigi am yaha wuro mi jewan no wadira se amani Niger jalake na gondo haddi am fu faamam fa woda woddu kon nan ni min jahan biro jodani ko amin berde amin no sey
daadi wojen ambassade nam
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtol balli e golleji
ñande fuu do studio kalangu yewtere pindinol
juuti altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger.
Nani yewtere meɗen pindina hannde haltana mettorgal ɓiɓɓe baali, ɗum woni ko dewtere windande nde inditirande mbiyeteɗo ɗo enɗa Nyandu Ibrahima windi ɗum. Do o waɗi hisago makko dow ko wonno haale nder leyɗe meɗen Afrique dow filla yaadu démocracy. Nondi e tallano o yehi o haaloyɗo enɗa dow filla tarifi suka debbo. Wakkati Rahila Soumane yewtide makko, nani ko wi.
Tirno kan sande jandi alhaali no zanam cina ga za ine jandi
talol non talol du kondan jangino nino kule non du kondan ko watte e der leede men Afrique sanne dum holtana sador maji ko sukabe men en gonno keb der leede en dan wakkati be pilo golle na wakkati be jangande en dum sabi ko indi turmi dum non en dan bimi ono mettorgal bibbe bali kan wi a colère des agneaux mi hoji talol gol dow suka pamaro ndima der ladde balere to docteur wala l'école wala lawol wala sey demal tan himbe andi wakkati rimande du kondan inni ko may accimo o bi attimi nenne ka ya tim o noyi waɗi ko mawdu fa waɗi duuɓi capantati e joyi fa o laato e hoorejo leydi. Ɗum taalo ni noon koye taalo ngol endan woodana jande ɗiɗi noon ni goo kay gina ndan sukaaɓe umma toore tinno paama keno tiɗɗiri fuu ko yirnanno wara ndegom ɗiɗaɓel du kondan wakkati ko himɓe suɓima ardinima fuu andita ke wona sembe ma noon wona jawdi mana andal ma noon ono aadi Allah ni noon woni koko keɗa ndenne sen ɗo ardinama du no woodi ko hana wadde sen an on a waɗi ɗum ɗon du kondan fuu nden a mettinan sanne ɗum sawi a mettorgal keccoy ɗum wonno ɓikkoye baali so neɗɗo ne yiɗi faama ɗumon ɗum du no wawi nangude ɓi mbaali mum na ɓinguel dawaɗi mum yaara sengo fiyangel ƴeewa a yiyan no ɗum waɗoto min du kondan ɗum waɗi ko koƴumin noon saabu leydi men Niger ɗo jawdi mawdi goɗɗen nokkure nde jiiɗa nde hen leydi fu leydi no woodi ɗon jawdi ko holloto himɓe kam du kondan ɗe koto ko enen ka en gaddata ɗum ndenne jerfi e malli kule noon ko jeyɗen ko laati jawdi meɗen ko wawi hollede eɗum laatini en du kondan jande somi haali goɗɗum kawo nden wii so nange wurtake junngo wawa uddude ɗum to si Angleterre no Allemagne neɗɗo mo haalnama sey kanka tiggito ƴeewa dow tawi anka an mo kaldumo ko a faami jaati ndenne irin ɗum ɗo mbiɗo woodi ko watta haalaji ko ɓuuri million de ko woni hen woni mi hawre ɗum gam miɗum talkuɗo wor faami tewton ɗum jawdi minin boye du kondan do filla rafi golle
sannise woni o accina million en nogoyi sey kambo kulma mbay kate tira kono wori cecinda amma yiɗi go heere goye jangayi
ɗo wonto kibaruji meɗe e fulfulde tili joni en joppide e gongo Mamman Dantani wadda ko ɗengal hawsankore kirtento jan hirti